minisitule y'ebyobulamu mu ggwanga lino etongozza obuuma obweyambisibwa mu kukebera endwadde okuli akawuka ka mukenenya omusujja gw'ensiri ssaako ne Nalubiringa buno bukoleddwa wano munda mu ggwanga asinziira mu kutongoza obuuma buno wano mu Kampala olwaleero Dr. Susan Nabadda ono kamishona okuva mu minisitule y'ebyobulamu ategeezezza nti obuuma buno bugenda kuyamba nnyo eggwanga okwanguyirwa okukebera ng'endwadde zino
engeri kye ziri produced mu Uganda tumanyi nti prices zaazo zigenda kuba wansi kubanga ebisinga biba bivuddeko okuzitambuza okuziclearinga abantu benyini naffe kenyini tuba tubuilding our economy tukozesa abantu baffe tuwagira abascientists baffe so tulaba nti bwe tuba tuze producing de wano tujja kusobola okufuna enyingi kubanga zijja kubawo bless price tuyinza okubanga tuzituusa ku bantu bangi mumanyi nti tuteekwa okubanga tulina essential case okugenda ku bantu bonna naye oluusi muwulira nti tuba ne stock out tetulina kino ne kino olwo olwokubanga tuba tulina okulinda kits okuva ebweru naye kati wano bwe tuba tulina n'owaffe na ne policy ne environment government gyetaddewo bajja ku making assure nti ebiri produced Uganda babiwagira.